Atebe tudako musaza Kyaddondo abakulira amasomero okwetoloola eggwanga lyonna basabiddwa okukomya okutwala ebitone ng'ekyokusaaga obusaazi kuba ebitone ebyo biyambye abantu bangi okulwanyisa ebbula ly'emirimu n'okufulumya abayizi abatuukiridde. Byogeddwa akulira bakitunzi ba ssettendekero wa Victoria University Businge Daniel abadde yeetabye mu mpaka ez'okwolesa ebitone ku ssomero lya Mengo Senior School.
Wamu n'ensi yonna kati bw'oba osomesa omwana kikulu nnyo okubanga ossaayo nnyo essira ku bintu bye bakola onaku olwaleero akiraba nga bwe ngamba eyinza okulooza bali ku entertainment bali muko cultural activities bayita budde no bw'oba otufuulidde abaana abwe nga badde ku stage nga bw'obadde obalaba amaanyi ge bakozesa kibayamba okubanga bayiga ebintu ebikulu ennyo okusinga ddala ebintu nga emotional intelligence kubanga osobola okubanga obeera ku stage engeje weeyisaamu.
Businge yasabye amasomero okubangula abayizi mu nkola eya tekinologiya ya AI kubanga gye bujja omuntu ataasobole kugikozesa bwakaluubirirwa nnyo. Omukulu w'essomero lya Mengo Senior School Nantajja Grace Sebanakitta akubiriza abazadde obutakotoggera baana baabwe abalina ebitone.
Abazadde tugezeeko okulaba ng'abaana bazuula ebitone byabwe okusinga okubaka kaffe kye tulowooza nti bandikoze. Abazadde abasinga janaganja omwana nga akole sciences saagala mulaba ng'ayimba saagala mukola naye Katonda buli muntu yamutonda ng'alina gift ye. Kale gwe ng'omuzadde ovunaanyizibwa bwe okulaba ng'omuntu omulera gift eyo n'ekola ki n'evaayo bweba.
Nantajira asabye abazadde okufissa abakadde okumanya ebikwata ku baana baabwe naddala mu luwummula luno olutandise. Banaffe